Yeah, mama.
Awamuna subiri ni ife.
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 Even my best friend, oh. Ulosema mota ni supporti kwa kila hali.
Kwa kila hali.
Ini kwenu my best friend, oh. Ulosema muko nami bega kwa bega, yeah.
Bega kwa bega, yeah.
Ah, yeah. Mukipitia dhiki, munataka tuwasaidi. Tukipitia sisi, wakwanza kufurahi nini. Yeah, mama. Umeshinda supporti hata biashara yangu. Ila munaweza kuposti matatizo yangu. Mtu akisha kufa ndo munatangaza mema yake. Ila akiwa hai munazichukia
ndoa zake. Ina maana tupendani. Au munasubiri nife.
Ina maana uwezi kunisupporti.
Au munasubiri nife.
Ikiwa hai unanichukia.
Au munasubiri nife.
Unasubiri niende ndo useme.
Au munasubiri nife.
Tukitoa misaada lazima tujichukue video. Hata yakitokea majanga badala ya kusaidia ndo kwanza tunachukua video. Watu tumekosa upendo. Watu tumekuwa na roho mbaya. Sikuwezi kusaidia na mpaka na wewe utoe. Tunasambaza ubaya kuliko wema wenyewe. Upendo uvumilia. Upendo ufadhili upendo. Upendo hausudu upendo. Upendo hauhesabu mabaya. Lelelele wetu sote tupendane. Mungu wetu sote tuchukuliane. Mungu wetu sote tubebane. Tusisubiri maafa tuchengane.
Ina maana ndoa tupendane.
Amuna subiri nife.
Ina maana uwezi kunisupporti.
Amuna subiri nife.
Ikiwa hai unanichukia.
Amuna subiri nife.
Utasubiri niende ndo useme.
Amuna subiri nife.
Ina maana ndoa tupendane.
Amuna subiri nife.
Na uwezi kunisupporti.
Amuna subiri nife.
Ikiwa hai unanichukia.
Amuna subiri nife.
Unasubiri niende ndo useme.
Amuna subiri nife.